Yeah. Oh, 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 oh.
What music? Ebizi.com.
Wine. Wine. Ewe.
Basta.
Baby, one man de kunda. Ain't that some name I could kunda? Kundi chatu, baby, when. Kisaza zila lenga timoto. Baby, far away. Umadikona ngati. Amuna naringa inindeka. Nima kukona ngati. Kaza naringa iweweka. Niwe number one. Wa muntima manga baby. Yeah, yeah. Tunapendana. 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 Unawina mtima wanga baby. Ndiwa ulamu lila tupilanga. Ndiwa ulamu lila zose zaine. Baby wewe. Iye ripite. Kuri concert ikafike. Asanja siya pite baby we. Seke makutu. Sambelezo kamba awo baby we. Ndiwe wanga basi we yeah. Tunapendana. 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 Tunapendana, 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 tunapendana.
What music? Ebizi.com.